kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
algam sare jeegom lewru october 2025 se kala du gondum hedade heedi amendi le linde mangal mudum makat jom fu mi chalmin am sanne ani sambe kabaruji di jogani on le region ngaji amen di altiner han ana ba balde sapo jom ngallore segunde kanyun kana wondi fewde rafi hibugol essence do nati sababu jati be de ton passé no yoppi dum bel hewbe yardo koyde mu en kidal sara nata e mudum ma ayya hayre mawnde kanyun ka ana nokku o on holita wida don yo nokku gallura mawnde no medirta adrar de zefukas o do nokku ka yiltinama koyde kurde yurto bele nantinoɓe kabaruji ɗo garam ɓeydora ɗo faamu ele journal amen ngal ɗo tariki o ɗo nde ɗo hayre sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗum joganoon kikiɗe hannde bisimna moɗon mi heɗade ɗum holiti om jon ɗo sembe kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo région Ségouto ka na wondi fewde rafi hiɓugol essence ana heɓe balɗe sappo le ñalawma hannde oɗum laatike sababu jaati ɓeydude tum coggu passé yoppi yimɓele hewɓe ɗo yarde koyɗe mu'en yimɓele gomɓele ɗiɗo nokkule kañum en ka narda kanokoɓe waɗa kowoni bawɗe mu'en fu yallan heɓana jogolal no yawiri oɗo kebaru fa keɓen famtare anni ko Mouhamed Cissé keƴaɗo amin gonɗole on ɗo nokku heɓana en dow majjun ɗo fetan Madou Sama Seku
aɗa wara balɗe yogaji hannde sasongaji Ségouɗi donki fewi darnade kasindine essence jamare nde temeɗe kewɗe yimɓele hawritata lis sasongaji ɗi essence keɓata e muɗum client en yogaɓe mi haala sellaji ɗiɓe jogui saabi ɗam ndiyam yiite ana wara balɗe tati fa nayyi hannde donki fewi hebbinde réservoir en essence o nden noon mi yettiraka imade gila fajiri nangude lawol yala pati mi ya e retard rafi ndiyam yiite yettuke nokku fa e ɗum wembi fewde kaɗo tiɗ Allah fedde nawtortoɓe mali gonɗo Ségou holti wiide wadde imadaraji yalla ɓutir telaji jamade nde keɗen Aboubacar Sidiki Diani hoyrejo askuma
Ségou
nde gondi imadaraji wonande service uji kundi kabar muɗum ɓuuri foof ɓe DRCC ɓe yalla dawrude kaɗo tiɗ Allah essence no yafiri ɗum biltuto jaati fay ɓoyata so Allah jaaɓi litriga Ségouga yo temedere e capanɗe joyyi e joyyi fadde dabare dumide heɓande kaɗo tiɗ Allah jamare nde yettiraka dumide tafon Mamadou Cissé heewan du sio tomani gila Ségou
fedde nde mi noddirta comité consultatif de sécurité kayido yiltike alkamsar acinaka hakke asawere ɓettinde ɗum woni nayyi lewru octobre tan 2025 le ngallure Ségou nde fa ƴewte tum station ngay to ndiyam yiite yeeyete fa anda ɗum so tawi ndiyam yiite nge ko manki jaati le on ɗo nokku yagol maɓɓegol le ɗiɗo nokkule ka yo fana muɗum yo fa sakkitade rafi heɓugol le ndiyam yiite le on ɗo nokku ɗu kay e newninde ya warta yimɓe fa yetto huncude yarde yesso keɓe le on ɗo nokku horeɓe kañum en ka holiti wiide fana majjum yo hollitidde yimɓe ɗum wiide haya ɓe gondi wadde ko woni e bawɗe maɓɓe fo yalla yimɓe ɓe gomɓe le ɗiɗo nokkule kañum en ka ana heeɓa sultere coggu ndiyam yiite ɗu ɓeydike sanne coggu ndiyam yiite kañ e taƴugol kay rafi heɓugol ndiyam yiite ɗan latike sababu ana heeɓa balɗe seeɗa joom taccugol couran kay e ndiyam yoroso robinet ngaji kewɗi kañum ka ko tayi le on ɗo nokku latike sababu ɗum yoppude yimɓele ɓe yaade ɓamuyde ndiyam le ɓulli fa yetto ele fourage ngaji ko nawri banggal heɓugol couran o ka gollirgal ngal ɓe noddirta yelen couran holliti ele communiqué muɗum goto no yaltinimo yontere ɓettinde wiide taƴugol couran o le on ɗo nokku ka yo saabi rafi heɓugol ndiyam yiite ɗan holliti miccitinde ɗum wiide ndiyam yiite ɗum woni essence o litre muɗum le nokku o ka ana yeeye buɗi temeɗe joyyi e capan joyyi altinere jeegom lewru octobre ndu yorusuto hay gasol o kañum ka buɗi teme tati sefa yeyirte sukaɓe jangoɓe ko ɓuuri ko yettoto ujunaji sappo e nayom teme tati e noga e jettoyom kañum en ka hokkama kaake ɗi jangguirta sukaɓe woɓɓe kasen ɓe gala wolosee men kañum en ɗu hokkama wolosee teme tatom hokkama kañum en ɗu ɓe gala talki jippinirɗi fa yetto kaake jangguirɗi ɗi goɗɗi kasen monsieur em noga en joyom kañum en ɗu hokkama ɗum ɗum waɗi asawere nayyi lewru octobre ɓettindu haya oɗo golle kamo adadu muɗum warta million ji capan jiɗɗi e jiɗɗi sefa sukaɓe gomɓe le région mo Ségou moti badiangara duansa sankañ e district Bamako ɗo kañum woɗani fedde ne mi noddirta ONG idi ko kañum heeɓi hakkille muɗum fana majjum yo yerminde jande le on ɗo nokku kañe e ittude to ndu rafi potal ko woni hakkunde yimɓe ɗum woni galleji ɗi gala bawɗe sanne le ɗiɗo nokkule murtere monsieur M janginobe le lamu gawo kanyuka hedintidama altinere jeegom lewru octobre hitane 2025 du nabi fa nyottoto du fa aljumare sappo lewru octobre ngarondo du woni leringaji temdere e nogay odo anyaka be bami dum chagal batmo mom ngadi altinere joyi lewru octobre hitane 2025 nokum mom nodirta bourse du travail lewi hore be ne do fedde du woni syndicat MB murtere de ana wawi jukitare du so tawi ko be tawtata ko ka fa han wala ko heba e mudum be micintini du e nardi du yimbel fu jukube mabbe be tinno tiddina murtere ne be kuliti wiide a jukkinde saranata le gangalure kidal ayando ma hayre mawnde ko holti tawide a wittike kidal o do an holta du wi on nodde hayran holta wi du wiide nokku oyo capital adrarde zifugas de do hayre ka himbel nantino be kabaruji hewbe yiltini dum do beme ande da fay todo television aji lidi amende jean pierre mohammed tita jean pierre kany woni kebudo hakkile jati windude tariki de do hayre anniko o wi em do fetama mumin sendebu
pour arriver
da iwi gawo arawara kidal tagal kilometre ngaji temetati e debe sapo wande ngoniton da betiki dun kilometre tati farde mayotade le gallure kidal hayre mawdo anaton ana buri dubi chapantati mi mohamed tita jean pierre mi pami ania windude do majjon e dane kelta machek comme windi do kidal do woddi yimbe anambawi taykade dun mlato to sababu sultinde be holitinde wiide be ngolta kasen kilometre tati sa etiki dun do lawungol mi windi do hayre goddi kuleji kolitoji fina tawa kelta machekin hono humeisa dasia tende je e takardi
e de takardi
sakrabi andon do mi kaddata e kabaruji amen di le region aji di kikide hande mi jooti am sanne fatnje fe nokku do e seeda mohammed baba kunta wara mahaltande o di do kabaruji fu e hal francais corner ki region